Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
On a heard about Studio Tamani, or that's why you're saying that we're going to do something to Kabaruji Gondi Dodi, or the Maison de la Presse, or Bamako, Mamadi Keta, or any other people who are going kabar gube al soldat sen kertangal kabar al terroriste an fecci gube pande kabar de nenno se sema wi wawa lata de e nenno ele mudun ka larme se larme darsina ko government kan yof platform ka politique corsa wartu gol de re ndenagu ko yawi ana hasidina nyalande francin gordu yambinama kenya nenno joga wi francin kora ana korsi joga du wi bit bitali en tafen Chikita warde Hamidou Maiga lolirdo Obama jom jawdi nangama Kenya diboli le region kay nanna jeedo hotel ngel dun hotel Paris Sud kay mursinama wonki mudun atenere jappene de le hotel ngel e hore yo di ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillama do studio tamani ono kabaru darnugol gubal soldat 5 kertangal kabawal e terroriste ko gouvernement andini nyande jettileru marsundu henen hebini hala fasane tagal masibe njuraka le wuddu leedi meden nyande 10 jettileru mars ana eko holitama ana eko horse fasane se plateforme holiti yawdi ne sema wi imadara mudun non dartata ko se dalay ko lati keddana umar waygalu
kanko ministre kumini do kabaru kabordi leedi malindi o holiti wiide gal do gubal gal be anni darnude gede kewde ngart tawed le hen gube tininde kaldal e kawral gal kanye arme mali be jowto yalla hono be kani gollirde golleji mabbe di le saha leedi ndi kanye le wuddu leedi ndi gal do gubal wara noddire dambe koni faana mudum be jowto kasen yalla hono be kani reenido yimbe le be kanye e jawlele mudum le leedi ndi fu e mangal mudum yogay imade mabbe dubbe bi be ngaram e pewto e gube terroriste de be jowto yalla hon laamo haani wirfitirade le leedi ndi fu e mangal mudum ngal do gubal ngal be noddiri dambe waran tawe le region segu motti tumbutu gawo tawdini menaka kanyume kidal dum e tawede fu gube tinide kaldal e kawrangal wana de fur jabini o do golle gube nodditirto aza wadde ko litiwide jabanay dum tafen sabi de won ko hani ardinede ko ardinaka nyaloma handen o ko hani ardinede ko dum woni gede de fu pamra yimbe be kani hokkute pelle nodditirto de platform de ka kolitiwide o do gollen hani yawnede honno wayde jam e deedira wordi li leedi ndi
e wi honjotobe yogano imadar ndedo hijande ana wawi wartide ndenagu fawarde gollide laamu leleendi yogado ana naji e le ko gube yogaji ka tawdaka e kaado aneko kanko Mamadou Diawara lugotod ande bangal ndenagu wonko sefodi julet kulubali kedena Mamadou Samsego
ido dabreji kamtibe be latto sababu hewtagol ndenagu e wifagul kajabe laamu e kanyo dun nawtorgol gurdibe laamu wonande jamarande en dulla wede wifagul laamu ko be der laamuji kaltaadi wuddu leedinde sahal leedindi wawata fe huncenede hore soni mangal padembe neldakatu denno min mila wede batta dum woni ko gubal sema wadi battaaki hultinde wede nde yalti e fedde kaldal ngal sabi hakkilo mabbe martine kumba imma daraja lulirdi dambe duttugol sariyaji kalko kawral ngal ka so gonga hale wana fi no dum wori sabe badal na hultaka wiide mangal paden kanbe neldede tunbe yube diderbe hultama tan wiide soni e be nelde der nokku jidi anahani sifa mangal paden cubetebe ngatena hakilo bangal sinuji gondu tundi goddo be fagol mangal paden latto sababu dejere hewtagul holare
kala ko jiddon famitaade pode faydo beme ame ande Facebook na Twitter don bawi noddude numero 7584111 na 7584212 fande kon hakkilaji modon nyalaade adna ngam Francine Kordu yaminama Kenya nogay lewru mars limali do de yambere wadi wattuma hakkilaji du certe do fawarde du e bamtare demde meden yoga wi bamtare demde meden de ana jogi almusaddamo en bawa jettude ka jati kede ko mar waygal e Mamadou Samsego kebani on
dengal Francine Kore dum latik sababu so leedele gonde le rumde Afrique de keba yade yeso Mali du ana le hen no kanko professeur Issa Ndiaye o jangino jande do wuro hollitiri wiide
so e kortini kala ko golla bangal francophone e mbaw jati wiide won ko dum nafi ka so bangal demgal tawangal de e kay yari tiagal dina waktu independence
ya recul
odo ministre kibli leedi ndi o beedi le hen du wi dum hadi delde gonde le leedi meden di yaade yeso
do jamarande woni ko kabaru yirwere lede men de fawi den na soni en jukki nawturade demde de jamarande dulli en kewtata yirwere mbadun ala hulte wide leedi fuf wawa yirwude tiagal demde mudan
national o holliti de Francine Kore dum hadi yalde godde de bamde anniyaji mudun en
set langa itam
demgal wajiminagal do jabarande no tortobe gal do demgal ko buri fuf yo lam ko be no den hakilo amin kay an hani jati ku jene hore dem dem men
kanko mustaf diko wana do mo tawa o wi faade do dewte fu mbaylite delde meden de wajibi sina jawlele kewde kebe kede mo ko sifi do hen.
C'est sûr que
dar nuku yoga yo demgal lamu nuku jontudun wala no wur e mesalo to ganatun wakat jul o do nuku do demgal francais na nawta ka do wala fi demgal lamu kobe min kam ne wonde yimbele be jabara fi ko wete demde men de nawtere ko sabu nawtura demgal yata tagal hinade kebe demde men de ne bawna dum den hultinde ngaden bindume di fuf de do demde
dans toutes ces langues
inu wawi lata de jatno kanko professeur Issa Ndiaye o holitiri wide.
Je pense que notre
milawide dabureji kmaniri demde de na hani hunchande hore sanne demde leedi mendi faysu di ngada ka demde gollirde seven taki wide un hebay lawol feeli ko jabbi jangino famina be kabar mudun bedun mawali hunchande dun hore murfu bangal jangindi bangal goddo dun kabar mudun watana ka yakawere sabi hultama wide bibeleedi malibe jati ngoni be njida fi nawtrade demde mun en do alhaali momi rondi bangal marube embe
erite de la colonisation
farde ka do hala taccede ko heewe jamaande ka fu holitiide delde meden de anakani jenginede li cuudi ekoldi bangi dengal francin kore
tonoji ujinaji kewdi kebata le malido bangal tewka e wi gollirde kabaru tewka ni dabaji nenno tewuji malidi ka ananeni fasanne nenno hewbe du kolliti no adirteni woni ko wela fasanne wonko kanko jinaba ko natto hebene le hen kede Umar Waygalo e Mamadou Sam Seyko
ko hewbe malin kobbe fu tewburi horsinde liddiantidi sanne bibbe ledde dubbe gala bawde mudun fa neddo nyama tewne wajibi sina dani hakkeji anton dewadi yimbel wutornere embe kanye kan yewtadno odo tewori kede mo kanko noddete jimde jenaba duñoyo kanko lami kabar wutornere yakudo bamako do ko mo sifido hen
normalement tewuji bi fuf abator to hane ewrude hala fe ibra no kuji goddi galurenne sabbi abator idi ngodi musabal bugu e musamfil kala tew dirdo no goddo de wala dido kujidi do ere lutugol sare
clandestine
be do lami bi dido golleji be kolliti dum e tawede fu won tewuji goddi antoro sottete tawbe andana sabide nokkule kirsirde le chunchun kan ngodi li leedindi
ya beaucoup de
yimbe le hewbe na kirsa dabaji tawbe witrinare be andana be ngalur yewri tewuji de le ngalurande ne dona jati hirsu daba mudum e galle mudum ka ko hani ka yo jomu nodda witrinare fatun ya wasu tawete o na wodi ala yimbe le be chota dabaji kirsa di njaya tewuji di der nokku do nyamawude mudu uhana
c'est pas normal
tagal o do tidalla be kulli tiwide ko heewi di do tewuji fuli ngalluje de ngattete do moto ngaji tewuji goddi do njowe do kaaki tunnudi wala fudati ko yaltinali hen ko nayiri bangal labal kede mo faande kanko noddete jimbe jenaba duño ko mo sifido hen
la viande peut être
tu alawaw jati yamrede nyamede ka iwde abattoir yade nuku do tew o yayete tundi kiwdi nawaw nadde hen on yo ti ala modo bangal cellal non denno men dar lam ko be yo dawra do tewuji de nabete fa do re njayete tawa di tunnali
position de la population
dum be do le hen du won wayan ko wobe killa ka fe sotterde jamarnde tew dakiji le dub jabbino di won hirsede dakiji yande le ngalurende
suka jokalmo dubi noga e joyi tawda kay wonki sabe yolima le ndiyam gayma wuro ngo hakkunu mudum e kayo kiloji seeda nan o won dido ba e yorade hitande 2019 de wattu wularande non hewba anandiran mayo go nen saatu fudu hewba na keddo le maggo le ngalduro kay kanko maretu makalu wonko hunchane hore bangal kabar mudum kede ko Mamadou Sam Seyko mi hore men paccitani
oro suka jokolle jeado leedi Senegal ngado dun jewde mamudun debbo ala wara lewru hande na wiye Sabu Sissoko dubi mako nogo e joyi kikide altinere de kanko e suka be wobbe wuro ngo njehi mayoton leruji sedde tiagal mudun tedda mako nuko yaltina e le mayongo yimbe ton cultivide yo batte mayongo yida fi kodo yo talena yo gonga fanta jiraga cultivide dun dullaka
depuis
ile al ajal mayo kayengo wana jitto hobbe saatu fu se kodo regi ke maggo yoloto yo dun tayka rawantan suka debbo goto garnodo fabbude nyalade seeda tan lingal durnde heddima li mayongo
o do baba galde mbiyata do Sambu Sako walda be fi e hakillo kanko ko holti wiide dum do na waw hebude goto fuf den no mon darra jamarande wattana hore mudun hakillo
kay ba
mi jabanali godo hakillo e hakilam ka wana kodo wana dugule faanda hono yodagol e li mayongo ka an wawi wadde saatu fu ko darda mi yibbe tan tinno ngatta hakillo o saatu hewba na dirana mayongo
agirim baka
hita hitande fuf odo wattu suyotike yimbe le hobbe kedato indiam rawanen e wi gollobe protection civile yimbe le nogo e gongoni keddibe indiam to kayton didon do tadon fuf yusukabe
studio tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sen garte kabaruji region ngaji meden ke ben fam hono cikkita do warde PDG Hotel Paris Sud Hamidou Maiga nangama inde makko non yo Jibril Samake mo policien Diboli nangi hedi kero Senegal premier arrondissement nangima nen e micintinde yo altiner yappinde war horde wadi li hotel makko gel wattu never jamma golleji miside mawnde kuchala du anangondi anangonda hen fasanne li temdere fu chapande jena de ka yengi ila kenya dun kon men kebi kabarun beete hande sede tilima non mahede ka juudobe babato yo midoji temede jeego e chapande nay ngadete li mudu le ko cooperation turque darani ko anerewbe federation des organisations de resistance civile gawadu dun fark gambe hormem be ngadi batu beete hande do torraji donetede do rewbe region o nen ko be ngadi le conseil regional o batu mudun fa hewbe kap kebi han famande fa sanne do kadde di do kabaruji kedde hede fande yotorma ne yeso en tawde ko warade.